waliwo mwami yansanga ntudde ku balazi wange gyensula nga nsulisa omutwe nambuuza ekintawosoogonge kinkubye ennako omusajja teyabeera mubi nannamusako nange ne mwanukula nambuuza bwe ndaba ensi eno konze kireka ensinyiza bumaliriko oye nti ebbula lya ssente liritunuza abantu ng'ababikire naye nga kozikuŋŋaanya ne zibeerawo ensobeera ogiwewula twayawukanya kimanyi nti nno ebbula lya nsimbye empeseewese so nnabadde n'ekizibu ekinkulungula obwongo baana battu era kati kyendeese be wabeerawo amagezi tukisalire naye omutu ekigumba obya naye bwona oba okirabye ojja kunyiga zemmanyi okwawulamu ebidiba sizibula gyeki n'emirembe gye nnunda manya ekikyamu n'ekiisa ekirungi n'enjoola bwona otuga omugwambulago toba kantumbu abaakulemye n'omuzimbi w'ennyumba toyakisuna weekusifu teba mu bwenyi bwa nnyumba awako waleetera okuwunya mirembe abato n'abakulu abakyala n'abaami nze basuddewo eggwanga okutuusa lwe mulinko wankyabagabula walumbe kyotukola okutulesa abatabatannayawula nze ndowooza wandirezi n'obatulesangawo nga bambi bakuze bw'obeera mazimu ganye mwe bazadde bannange tukole tuti kavula ebibi omunnange tokkiriza kulekawo na lwabiri sebwogula ennyama ewerako mukyala wafumba abaana bo balye bakwebaze nti munnaffe taata weebala otubuulira akafumito balikomba endagala mugennyini nga wakafe envunyuzi kyakumeketa okkirize nti sikuba nsimbi wabula naye ate ndabulabika bafu gino emiranga gy'owulira olumbe olubeera lumaze okukuweta tegaba maziga ga banno gyafudde obeera obalumye kukamala kubakwoza ku munyezi gweko lufufufufu batunule nga ziraba bawenje byolese okukulidde waddeyo wabali mbunyomero abaana babafaani amumanya mutuweye yeyagaza atunuulira wadde nga babagaggafuge bali mu nsi eno bagoma ate kati ekibi tuleka bato amabujje agatannayawula abeeyita abakungu bazibe babafudde embeera eyo gy'olaba nze bwe nnakitegedde ebintu weebiri n'eŋŋaana okutereka ennyama ngula nkumu ne tulyako nga bunnange bulaba gye bulidagira nga ŋŋenze ekaganga nabwo bulibeera bulaba nti bwe yabangawo twawuuta amasavu abanga olumbe lubbi katiraba twayuya awava obuzibu buno beeba n'abakabi b'eŋŋambye teri ategeera byandaayo ne bw'olirekawo ezaabu baliddira ettulya zaabu ne bapakiramu empumbu ne babukwasa bubaaba ebyo eby'omugenzi ye yaleka abaakola ebyo by'eŋŋambye beebakungu bazira ogenda ensinjiweddeko abakabi bannaffe kale mwefudde kyotosuubira nno omulembe gwa bwamuleka ata abataba tannayawula wadde sikigaana atuleekamu abasiru enda mawogo okiwulira naye singa eyiyo gw'otunuulira muleka lyawe yeenyumiriza abaleka emmayiro n'emmayiro agayumba wamu ne faamu zaagate abaana baabwe be bavuga ebyo ebigaali eyo bw'osisinkana ngerawo ennyimba kuba gwe kikyokola nkunya bibyo tiweveera ndaba ne bulireko ebingi bunoobwo tebibweyagaza abakungu bazibengambye munnange be babyemisa beefuula ababukuŋŋaanya luno olunaku lunziikwa bulira bwe babwesooka tikitalo nnyo bubaaba nina ettaka yalyegulira limujje mu nsi n'agenda era nze ne balindekera munaaligula ne ndiwona ne ngula emawogole wagazi yempala nate zinnayala guno okusengwa yeganga nga n'amayirizo gaweza gwawulira gwennyumiza kyekiddako gy'otonnalaba olumala okwabya olumbe buli omu atunda waagabanye gwate abakulu baagambye ebyo ebyavaako olumbe kitaabwe n'azika ewunyisolowooza byendojja ebibaawo kwomala okufa n'otunuulira amabujjeko ge balibbako ebikutuuyanya zaabange mbabuulira lwatu nti bwe ndifa ebyammwe biriba bikomye sisuubirayo omuzira kisaako enkakasa alibasesa njogedde eggumba liwuluma ng'ondabako omunnanga erinja okukumala bino ebirala byenkuŋŋaanya kulibeera mukisa nnyo okubifuna mpozi mukama ng'ayambyeko bannange ne mmala okubakuza kale nno bwe mpanga ne mu nziika ebyammwe biriba bikomye nze ndiba kitamu afudde nga munywera tebangayo kujulira mwekumanga mu nsonda awo ennaku eriba efungize bamekete olukuttaka kuzaala bwe luba mufunanga ekimi wali ne mwesiba mungende mugume kuba ennaku eri be batandise tondo butonde eryotuzi ganaganywebwa g'olaba galiikulangiza eŋŋumba gye ziyegese ku lukuusi mbakakasa mubeemu okumanya njogedde bitono biti bibeerere ddala mu mitima ng'omwajjukiza munneewe abakungu bazibe ekyawa buli omwasika n'akweka ebintu ebikalu n'ensimbi nze kyemulidde n'ekiraba kyekindeeta amasanyu mujja okwayuya ku luli bwe muliba mu nziise naawe awulira bye njogera ne kuba booti weesunga obubbi bwayaze ata genva wano kugisala ŋende njiryeko n'obwana bwange obutookala obutannayabula kuba ensesobera oba kye kyetutuuyanya kwogera ebitayambe bwebeerayo abananjagala munnoonya gye bakwesiira mpabula balinziika teriiyo bintu byenkwese mpakirira ddala olubuto eya bintu majje yekyange ngenze basudde w'abangi abakungu baziwe ŋŋamba ngenze basudde w'abangi abakungu bazimwe ŋŋamba nga muli babiri